yangu ilikuwa imetoweka Mungu, na shukuru nimekombolewa na wewe. Ni wewe Bwana ndiye mkombozi wa maisha yangu, shida hii imenishia. Ni wewe Shama ndiye mkombozi wa maisha yangu, shida hii imenishia. Nimekosa msaada, thamani yangu ilikuwa imepotea yote, na shukuru nimekombolewa na wewe. Ni wewe Bwana ndiye mkombozi wa maisha yangu, shida
Nina Shoo.
shetani alinigarikisha, akitaka kuniumiza, sijui sasa